yamde joomintaji sappo e joowoni ko wittori oɗon kettini kibaruji mon do dande studio kalangu komin Omar Hamma janganta o nani ko e kibaruji mon. Nani soogeji leydi meɗen Niger keɓi nokkure kawrol e hokkugol habaruji dow fiigolle mu'en ko ummoto mbi'e milliyaruji jeetati ceede men sefa leydi Amérique walliti ɗum. Ministre leydi meɗen Niger kawjiɗo ndenagu weltaka e kamballa o nanan ɗum nder kibaruji meɗen. Farlatol balni ɗum woni ko mbiten fedde mena sukaɓe ɓe jottaki duuɓi nogayi hande yamde jeɗɗi futuro air mo gallu meɗen ñamay pidateɓe ɓe Burundi. Ɗum ko saabi nder lawol latol bal coupe leyɗe Africa ko sigila nder ñamay e maradi ɗum yiɗuɓe fedde leydi meɗen Niger. Woɓɓe yewtidama e mum ƴamɓe moƴƴintinol waɗe kotta tawa en keɓi jama ko nder kibaruji moɗen pamtina. En jatana Abalak région mo tawa to min jeyi min jiidi e suka ɓi leydi Niger ummatore dillannoɗo leyɗe kiɗɗo hande gaɗuɗo campagne muɗum halal ko hooƴi sukaɓe ummatore Abdul Muminin Daoudou o caggal ko wartuno ko leydi laamu Kadhafi liɓa duuɓi ujunnaji ɗiɗi e sappo e go'o kañƴum woni yettere meɗen pindilo. Kodi jam hirtemo yerno kaliranno mi o e nder ko e kibaruji meɗen ɗiɗo maayi capanɗe tato mbarmi nder maɓɓe waɗi barmuɓe sanne ɗum woni Dimma Bononda Karua koƴanimɓe no yara camka kengan lasar hakkunde mum seeka e yeyya ɗum du o habaru du ni bandimin tawaɗo nder nokkure ton kan hokki o wakkati yewtidino e mawɗo soogeji pipa ɓo konni. Mbiyanni ano nder jamma tati yaade nayi lewru février duuɓi ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayi ɓiɓɓe Boko Haram naati le wuro no wiya Maniyaram département Bosso région mo Difa to ɓe dillidi e sukaɓe rewɓe jeɗɗo. Diwtongol du bandimin tawaɗo ton on tabintini ɗum wakkati yewtidino e goto ardiɗo nder nokkure nde mo muyay halde inde mum ɗum du caggal tati balɗe tati ko himɓe jeego ngo ja mbara to enda bage nder commune Tumur woni ko ɗum waɗi. Nani mbiyen nimɓe nayo dilli dama e mum mawde mawɗo goto e sukaɓe tato asawe bittiɗo ɗum waɗi nder wuro Gumuta le commune Gabi département Madarumfa région Maradi ɓe du ceede nera millioji ujunaji keme joyi ƴami yaade to goto fu e dilli daɓe ɓen ko jofa ɗum kettine ko goto mo muya halde mum fammini nimɓe wakkati Mohamed Mamma Maradi noddunoma e callal.
Ɓiɓɓe bomɓe ɓe wana far Najeriya ɓe kucciti nder ɓaale himɓe to ɓe dillidi himɓe nayo goto kay dottijo mawɗo no tato ɓeeɗo ummatore no ɗum ɗo hana kan woni arandere fa ɓiɓɓe boowi wadde iri ni nder cakantarare nden dey he ɓiɓɓe wuroɓen kamɓe gaɗiditta haɓɓudane ɓe dillidi himɓe nayo ɓe ɓe jariɓe Najeriya dey ɓe noddi koreji himɓe nayo diwtaɓe ɓe he celolol goto fuu yoɓa million ngiji keme joyi de ni yoɓaka ɓe jofata jomum koreji himɓe diwtaɓe no nder saɗarma mawɗo fii bonɗo nder wuro gon ndemmum himɓe no nanga laabi ɗiɗɗin jon nder fii mo himɓe tawa no tiiɗi
e nder lawol goto ngol ni mbiyen kenga altine o nimɓe jogiɓe kaɓorɗe ɓe andaka fu to ƴuwi gari dillidi e neɗɗo mawɗo goto nder wuro Runzi Kerol leydi Nigeria e birnin konni le région mo tawa ɓe himɓe du millioji tati nera ko watto mbiye millioji tati ceede men sefa woni ko ɓe ƴami yeruno saro neɗɗo diwtidaɗo wiri ko Asumane Moussa yewtide e makko.
Koɓe gari eɓe jogi jogale bonɗo malfaji jati ɓe jogi koɓe koƴimɓe dillidi ndenno wonno koɓe dillidi e makko ɗiɗo mabɓe gon soƴƴe warta le ɓaɗɗon ɓe nangui jogale dewel gongel sey inna suka on wi saabi Allah eldiɓe acca suka o reedu wondi ɓe mbi to jaaɓu suka mani ɓe mbi dukasen jaaɓa lamba oɗo to joppaɗo koɓe coƴƴi to motaji mabɓe gonno toon fa hoore wande toon tonne ɓe koƴi on ɓe deki do moto on koɓe dilli jonka koɓe dilli min paama e lettugal ɓe jeyna gorgal ɓe jeeyi caggal mum wonno koɓe nodda dow téléphone koɓe noddane ɓe mbi joni ɓe kokke ceede ceeɗɗe ɗo konnan ɓe mbi million ɗiɗi nera
million mbi sunkadi nera
Nani gondo do inde minister kawjido filande nago kengan lasar do nyamey o ardake mabbito nokure kawrol e kokkugol habaruji do fiso geji leydi mede dun du cede den ummata kona miliyaruji jetati sefa ko leydi amerika walliti de nokure du no waddam ballaga mudun do siriyade e hojude dabareje yade to sogeji leydi mede niger yeru no minister bazoum mohammed wiri wakati no adam dawaki yewtidi no emak
no kurde do ni mabbitane hande hun non ko lati wadda ballaga musannar filla kawrul kabaruji ko nafoto do kono horeje sogeji kandu kono heb wada golle mudum sabu kam en jamiro gomnati har lawul sogeji endam kandu woni ciglito do hunde fu ko watte har filla ko darto yenugol e ko hanta sogeji gado winder leedi cpcoo endam nokko non lati do sen golle mum fuddi den en nafan sanne dum do kono ni no dara filla hono non watta ko tay sogeji en ka en dum on dabareji mum en fu ngadi faawodi har filla golla ko hanbe ngada mojjinan do kono sanne hono kulle den endam fu to wonto hono kabaruji e sigilaji e faawarjon dabareji fu mojjinte har filla ko darto horeji sogeji kaje sogeji hore mudum nafan do kono ni duridol e biddam bon da ku kany e baasi ko no wad e der leedi
terrorisme et la grande criminalité
ko watto nimɓe no gayo kamɓe woni ko wara haɓo natugo caka leñi mawde wittinde nde ley nokkure no wiye tindi mbawen kiloji nogayi e commune Inatessa région Motilaberi kerol e leydi Mali yerno ɗiɗaɓo ardiɗi yeduno ɗiɗaɓo maire Inatessa on wiri raffi ndenago e tampereji wonni no yara yeeso noon nder nokkure yoppande nde asalek aga alhamdu ɗiɗaɓo maire o nani ko fammini ternan Fuday Ahmed ko yettide makko.
Je n'ai pas de preuve que c'est la gatia mais
mi wala hakika ko gabtia en wadi bononda o ba ko himbe goni no kala wiide gabtia no wari pullo tolejo do feto tilim boye be dillidi bisaji makko dey fulbe ben tayni tibe gartiri bisaji din be bari ko watta himbe nogay jar mabbe kambe do be barana himbe dido nayo nauni onon andi wakati fu bibbe bombe be malibe garta kipita bibbe leddi Niger sogga bisaji mabbe dillida fi rafi denako ngu fini fu no woni tan no beedoro barde cakitidi rafi narral chaka himbe mali e fulbe Niger
ce dernier temps c'est surtout entre les maliens et les peuples nigériens.
Mortube leydi Tchad alal bitinga ngal non sogeji leydi France koniroji dowdo pellibe dun du sogeji kojoji habaru kan en ballitiri yeru no mawdo tamazo sogeji leydi France on wiri der andinore altinere bitide de horejo ni journal mo Tchad bitedo le tam o hali wiide bako mortube leydi Tchad be pella dun hadai be don jarira yeso yade der gallure jamena Mikael Didama wakati no nafisa Adam Sirfo noddimo e cialal nani ko famminini
les rebelles qui ont été pilonnés par
Mortibe non e sogeji Lady France wattani hite e fedde IFR kawritel Mortibe non be sirman RDM nik ardi Idrissa Deby isno kawi kono kando woni fedde mawni didabo mo Mortibe didi lewru fevrier be puddi kono wattugo hite chaka mabbe der habaruji gondi no jahano warta der kipiteje de Mortibe gonno no jara be nakisama no gomnati on holli kambe ndo be kolli wiide haday be goni be jara golleji mabbe e kippitaaji di yeso ibe tawa ko watta kiloji keme nayi e dow kerol leedi Libi warande jonni min kebay habaru konu kunno wonno wada chaka sojeji di e Mortibe ko andanaani won Mortibe be goni be jara hano kippiteje mabbe yeso der habaruji min kebi
nani kita on fabbintinama fa sappo e jeenay lewru fevrier garo o be nimbe jeegom latibe be pelle jinganobe bibbe leedi be agadez dum wadi du komiten do nda balde sappo ko be gaddano yeso procureur to enda gang alla e hawrude dum woni wiide jabay wakati no groupe hite courant on yidano wadde nyame der mabbe du ni suudu sariyan dum wi no yidi jewtinaade dum woni dereji Abdurrahman Insar e Ali Zariri do do miccito do ni be tumira kenana hawrude do hunde ko wala lawol nani Ibrahim sori bari dum woni kokkono habaruji do fijoji pirtol balli mo journal onep jippido golle kenga non o mayi der nyame chagal na wala dubi chapande jeegom e tati o mayri o acci sukabe dido odo neddo o joda keno do endani do filla lumako illu hitande mbien ujunere teme jena e chapande jetati e didi yade uhitande ujunere teme jena e chapande jetati e jenai fande mako nadde der kokko habar do fijoji petrol balli ko maya jipo golle dubu jinaji didi e sapo e jeegom hande lasar o woni ko maba anyeje to endan yantalade gallu nyame mbiyani fedde latobe balbe Niger hande o ngatta latal mun didabol ko cop leede Afrika be jottaki dubi no gaydun do der nyamey kambe be Burundi pidata fadde latongo no wada Suman Ahmadu ye yewti doyi e yidube fedde leede mede Niger yamtube mojjintino wada heba jama ko wada le majjun nani ko be kali
law je dirai kili
harfiobe nana be don wondo gacce o wadi minka e jile an seni fiobe nana be piyi nani ne wattu ko wi e fedde de endan hebi jama ko sabu ene andi do mo ben kay ngadi bawde mo en fu sabu kambe jogi fa dun jalondirai be kabba an ne be pondita fa woda ko be jaa piyo
je constate ke yaani
harfil latol ko batti kanyoni wandi bonanda don ko ete corner kanyo ko franc don non woni ko fedde de hetto jama ko hande de le duniyar to lato bal watte fu hon latobe nana ben kay won ko jeewte joni mo lamba jena o ni neɗɗo annda fuu hartoy o heediri rewaga o rewaga bandi ko otodu konnan kan du wari no feewi feewi ɗum fuu sey ɗum fondite ni faa woɗam sabu hannde nde enɗan fijirde wala sey darɗe koye meɗen faw
au lieu de parler de défense
to en ƴeewa hara filla wiye latoɓe men bal waaway ko en daaraɓe ɓe piidi ɓeedu Afrique du Sud wona leydi famarde no hara filla latol bal no wawi wiyede jaatiɓe keeɓi jamako sabu be jogeke latto balngol fa timmi hande de du fa hande en kawambe ninom en keban didi ko labino
un grand drapeau que je vais attacher au véhicule
ketine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum
ngarten e yewtere men pindino ciagal laamu caamo laamu kada fi duuɓu ujunaji ɗiɗi e sappo e goho ɓiɓɓe leydi meɗen Niger kewal mum warti nder leydi e tefude golleji ko watto iɓe keɓa du nder mum sanne kam woni ko Abdul Muminin Daoudou gaɗɗo duuɓi saba'a andal ngal o heɓi libingal kan o warti firtudi de campagne makko feere abalak woɗi du sukaɓe ummatore hewɓe gonno golla nder majjum ko tarnan fuddayi hammede yewtide makko nani ko waali
Abdourahmane Daoud ɓileydi Niger joɗinoɗo Libi ko watta duuɓi sappo e tati warti nder wuro muɗum Abalak nder région mo Tawa hande nde endan ni kanko Abdourahmane o joƴƴini gollirde hoore makko to tuufeje fiyete e nder wuro ngo endan ko laati du nde gollirde no wallamo o waɗa muraduji ɓaade makko fuu woɗdu konda o hoƴƴi golla woɓɓe o yoɓoto
wakkati no ko kono ummi nder Libi ley duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e goho ngartumi golleji kewɗi ekkitimi ton ko garmi nden ƴeewum ko mbawmi wadde ko wawi nafude kam nden noon neldumi waddanede machine mo yiton o
Abdoulaziz Ibrahim wona duuɓi noga e joyyi goto no endan e gollo makko ɓen endan no milanno yahade Algérie na Libi hande nde enda o wi ɗum fuu o yoppi ɗum Allah e golɗe onon wadde enda no nafamo sanne
shine koya muna aikin
kanko ekkitimin gollangal ingal don walla min sanne handen wakkati tidal miden kumta muraduji ammi wana jom jobdi jokkondirde Allah yobum minan du miden ela Allah min pirtana koya amin kampani hanoni
labudam inshallah
Abdourahmane o gollangal wadi gal misali lobbono enda yaade e sukabe ummator taabtenda Abalak yerno Bilal Aji halir sabu kanko mo andu Abdourahmane illun dillayno
ko wadi dum wodi sanne ko andu don nyibal galure wakkati fu ɓiɓɓe wuro ni gatta ɗum seni min keɓi hande ɓana ko makko ɗum wala fuu ɓurtotoɗo nder leydi mum gan tewtewru kadi Libi e Niger fuu Allah goto on nino himɓe no kaani jooɗo nder leydi mum pilo
Abdourahmane Daoud on endan ni no ƴama yahde e sukaɓe jooɗo e nder leydi meɗen Niger ɗo o yeyi fuu ko ɓuri leydi Niger laata nokku moƴƴuɗo e jonde nder duniyaru
mi faami ko nde neɗɗo no waɗa fuu waɗama nimɓe mum heɓa nawtore e mum woɓɓe du nafo nder mum nokku fuu to neɗɗo aadi gollude no wawan golli ba nder Libi gollal gotal ngal no
Abdourahmane Daoud oni ko yehi Libi ɗum enda o heɓi ande kewɗe nder golleji ɗin o joƴƴina nokku to mobilaji lotte kañum e nokku to buredi fiyete fugam batte Allah sukaɓe ummator taɓe toyde Abalak keɓa nata golleji ɗin endan gade ndomo nodda yaade ɓiɓɓe leydi Niger taɓe Libi kinno kaɓɓa ani garta wuuro kono wonɓe no miila yaade ndu konno ɓe anda ke yaade ndu endan wasunde hoore muɗum saabere mum ni
ɗo wonto kibaruji meɗe fulfulde tili yamde joyi min taji capanɗe tati mamma ada waddan ko ɗengal hawsankore kettan to janhirta